radiyo garuka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Dukomeje gahunda bene data muteze amatwi, dukomeje no kurebera hamwe ikintu kibi cyane cyo kwivanga. Itorero ntabwo rigomba kwivanga n'ibipagani. Nta hantu Kristo ahurira na bayani, nta hantu Imana ihurira na Satani. Ni abantu babiri batandukanye. Niyo mpamvu bigomba gutandukana, bigomba gusobanuka. Ibi bintu ni ishyano. Ntabwo bishoboka ko abanyepolitike bafata abantu b'Imana akaba ari bo babigisha ibyo bagomba gukora n'amahano y'ibyorezo, bakoresha ingando, barabigisha ibiki? Ahubwo ko abazi Imana yabo, abakijijwe bavutse ubwa kabiri, bafite amabanga y'Imana, aribo bakagombye guhishura iyo Mana, bakayihishurira abo bapagani. Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda, ntabwo bikora. Kuba ngo abantu ngo bakorera Imana data twese, ngo bizera Yesu koko, bakayoborwa n'abapagani. Abapagani bakababwira ibyo gusenya umurimo w'Imana, bakemera, bakagambanya bagenzi babo mu bapagani, bakemera iyi gahunda. Ndi Umunyarwanda, babizi neza ko ntabwo babyemera. Ndabizi neza ko batabyemera, ariko icyatumye babyemera ni imibereho. Bakagambanira batyo Yesu Kristo umwami wabo, bagashatira igihango bagiranye. Ibi ni ishyano. Ryaraguye ibara. Banze kubikora igihe Imana yahereye ibibabwira, ibwira itorero ry'itorero, mubwire itorero mugiye gute abakozi banjye, mubabwire bagire gutya, amaraso atazameneka mu gihugu, nimubabwire gutya, dore ubwiyunge formula yabwo, dore abahutu ibyo bagomba gukora, dore abatutsi ibyo bagomba gukora, dore abatwa ibyo bagomba gukora, dore abategetsi ibyo bagomba gukora, nimubabwire, dore mwe kujya mugomba gukora. Byose byari ku murongo, barabyanga. None barasumbirijwe. Nta nubwo nibura bisubiye kugira ngo bikorwe n'ababifitiye uburenganzira, abitirirwa izina rya Yesu. Nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gukora iki kintu cyo kugira ngo abantu biyunge. Mbanaho ndi Umunyarwanda, ndi Umunyarwanda, ntihagire n'uwongera kwiyumvira. Ntabwo umupagani ashobora kukuyobora ngo ngwiyunge n'uyu. Abikuye kuki itorero ritabaye izafashe iya mbere mu kugaragaza rekonsiliyasiyo nyayo ivuye kuri Yesu Kristo, kuko niwe watwunze n'Imana kubw'amaraso ye? Umunyarwanda ije kumara abantu. Abantu bagiye gukora ibyo batemera, buri wese yumve ngo akantu kangiyemo, ngo numvise akantu, ngo nongeye ndakumva rero, ngo buri rwose nanjye ngo numvise nyuma y'imyaka 20, ngo numvise. Undi nawe ngo yumvise. Kubera ko byaturutse hejuru kwa perezida n'umudamu, buri wese agiye kumva ngo yumvise. Kandi umushobora kuvuga ati no, njye ntabwo mbyumva, kubera ubwoba. Ntabwo bashobora kujya hamwe ngo bakore akantu k'umwiherero, umwe yabavamo akaba arabivuze. Baravamo heze ko abenshi barahiye muri FPR. Kurahirira gucibwa umutwe cyangwa amaguru cyangwa amaboko cyangwa kogoshwa umusatsi nibatatira igihango cyayo. Ese uwabivuga yabirangiza? Niyo by'abantu muyobe mwenyine, mwirye mwimare. Ariko ibi biba byagiriyeho kugira ngo nibura umwe umwe mwayobeje nibura ashobore kuva muri uko kuzimu amenye ukuri amenye ko ndi umunyarwanda ari haramu sansibiriza mutazi ibyo murimo ntabwo muzi n'ibyo gusansibiriza nta nubwo muzi no kubisobanura nta nubwo nta n'ibyo muzi nta n'ubwenge bwabyo mufite ntabwo zero point hari n'ikibazo gihari n'abari barabitangijwe n'abari barabitangiye umutwaro wavuyeho ubungubu nabo bari muri gahunda yo gukurikira buhumyi nabo yo kwishakira imyanya n'agafaranga tansobanurira abanyarwanda ubwiyunge kugira ngo mujye hariya musobanurire reconciliation through repentance repentance no guhindukira kwihana no guhindukira ni ukuba warebaga imbere ukaguhindukira ukareba inyuma murashyira amagambo menshi abeshya ibikorwa byinshi bibahesha amafaranga ariko ntabwo muzayarya muraruha abantu benshi bapfiri mubasuka ndi umunyarwanda ngende nawe ujya hariya nawe ubivuge ngo ndi umunyarwanda ugende ubibasobanurire usobanurire ubacengezemo ese mwarimu wabyo ninde mwarimu niwe nshaka profeseri wa mbere wabigishije iryo somo rya ndi umunyarwanda nkeneye kumenya uwo ari we yo profeseri mukuru ninde profeseri mukuru ninde mwabikuye byatangiye gute ntumbwire ibintu byabamura iki ntubimbwire na bibyihoreje ndabaza ibindi ngo iki ibintu bihishe inyuma y'iki kintu ni ibintu bibi gusa kera nitandukanije nacyo ku mugaragaro nitandukanije na gahunda n'ibyo byose byitwa ndi umunyarwanda mu izina rya Yesu imana data twese indebe neza indebe nsobanukiwe nditandukanye na kintu cyitwa gahunda ikintu cy'ikizimu cy'ikimango cyitwa ndi umunyarwanda cyadutse kivuye kuzimu kigirwa n'abategetsi ba politiki mbi bashaka kumara abantu baba babizi baba batabizi uko niko bimeze baba bafite n'inyungu baba ntayo bafite bamenye ngo yavuye ikuzimu nditandukanya n'imyuka y'ikuzimu njye n'abanjye bose turagitorotse mu izina rya Yesu ntabwo umugozi wayo dufata turi abanyarwanda niko twavutse twabimeze tubaza turi abanyarwanda abahutu cyangwa abatutsi niko tubaho gutyo amateka arakomeza arajya ariko nta muntu n'umwe ushaka kubagarara imbere ngo atangire ngo yabinyibutse uko wagira ngo narabyibagiwe halo abatari abanyarwanda bo bashobora kujya kubyiga mu ishuri iki kintu ni ikizimu tandukanije nacyo aka kanya ku mugaragaro ibi ngibi ndabivuze n'abandi bose kandi mumva bakwitandukanya mwitandukanye ni umwuka ufata uragota umwuka n'ikigozi kizirika uretse turebe mu bwonko bwabo ngo baraza gusara bavuga amangamburi ngo babyigisha shenge ayiwe numvise ngo hari ngo umudamu nyakubaha madamu wiba ngo ariwe inteko ishinga amategeko ngo agiye ngo sinzi magoro ngo yagiye ngo mubirige ngo kubyigisha hari ibyo azi se arigisha si bikimwa yabyize se oh alo nyishijwe nande se n'umwuka w'imana se my friend ayiwe ariko abantu bafite ibibazo mama uriya muzeyi se aje kwigisha iki shenge aje kwigisha iki aje kwigisha ko abahutu bagomba kugira bate babigira batyo kubera iki se abatutsi se baramira bate bavuye hanze se baramira bate abashyitse ku icumi se biragenda bite disi abatwa bose ariko oh Yesu umwana w'Imana tabara abanyarwanda tabara abanyarwanda niki koko ibi ni ibiki Imana Mana dusobanurire iby'iki kintu